SBS Radio.
O le mata upu i le ao fa i o tangata e mawhai o na urufa le mai mau mau i au se tali nei. Na la la mua i mata upu na talanoa i na le fono tangata i ta i o malo se tete, teritori ma le pale mia le kowak i le asona leila. Na fa alia nisi o premier se le tūlanga i le tele o ta avale ai le lava awala, tūmu tūmu trains ai mai se le temi pisi ta e au ma le afiafi, to a tele tamaiti i vasenga ta itasi a onga, o umi temi whaatali o tonga fitinga i whale mai i whaitele. O se tasi o tali ili mataa upu o le whaamalo sia le o tangata whai mai a ngai i nuu i tua, e a matanga lulu e ai, mātia e ai a ingai au se tali anei. Ai olo o malo si fo ima le vāla au, ina ia tipi le a whai o tangata e talia ina e malanga mai mau maui au se talia. O se vāla auele o talia ina le wha amalu o pisi nisi le atunuu le Australian Chamber of Commerce and Industry. Na saunua le wha atonu o le Chamber of Commerce and Industry, James Pearson, e matua te lelea a fianga i le atina e o le tamau a inga, pe a le maua le tomai, ma le labour, lea o lo maua mai tangata whai mai.
We don't solve congestion by cutting back on migration. Not when migration is delivering Australia, all Australians, such powerful economic and social benefits. We've seen governments make it even harder for employers, both government and private sector, to bring in temporary migrants. And we've seen a debate that has added fuel to anti-migration sentiment.
Le whātono le Chamber of Commerce and Industry, James Pearson. E luani reporti na whāsaralawina lau tele le vaya sonei. O le tasi mai le Chamber of Commerce, ma le isi mai le Infrastructure Australia. O lo whaali ai, o le whawhita uli i le le pāleni o au aunanga, ma le si i tanga i le au whai o tangata i le atunuu. E le tu ua ia tangata whai mai. A e tu ua ia whai ngā mālo i tau sanga ua tuanai, i le le lava o alātou fuafuanga mamao. E pe ona wha amala malama mai, e le whaatonu o le Infrastructure Australia, Peter Colsino.
Poor planning is the first step in seeing a misalignment between population levels and infrastructure delivery. We need to make sure the planning system gives regard to the type of communities that people would like to live in, and that we prioritise investment in the services and infrastructure they value most.
Le whatonu o le Infrastructure Australia, Peter Colsino. O lo o langalongo ina e nisi o ta ita i o se tete ma teritori i le fuafuanga le pale mia Scott Morrison, e tu umai i lalo le tapula ai whaatanga ina o tangata suulu fai, ma i le se lau wiva se fuluafe o lo o ia i le taiminei, i le se lau wono se fuluafe le tausanga, po o se whaaititia i se tolu se fuluafe o tangata. O se fuafuanga o lo o langalongo ina e le sa avea ma pale mia i tausanga ua mavae John Howard.
We've surely got to have enough maturity as a country to be able to debate the size of the immigration program without even a suggestion that people who want to cut it are motivated by racism. It's ludicrous, ridiculous.
John Howard. Ai, nasa anoa Peter Colosino, e le ole wha aiti tia ole au wha iu tangata whai mai le tali, ai ole fua fua mamau, ma fausia a wala maisi ngā luenga te tele e mana o mia e se atunuu, ina ia whaapaleni ai, le si i tanga i le au wha iu tangata ma au unanga.
We need to have good plans to ensure the increase in population is matched by investment in infrastructure and services to keep cities livable, and that means more than just transport, more than roads and rail.
Le whaatonu o le Infrastructure Australia, Peter Colosino, i le manatu o Professor Peter McDonald o le Universite o Melbourne, e ao i le mālo na whaau opea lana whaaiunga po lana polokalame, e avea i le whaamuamua i tangata whai mai o lo o talavou, ma o lo o iei to mai whaapitoa o lo o mana o mia, mō le atina e o le tamau a ingo le atunuu.
It certainly adds to the size of the economy. What's more important though is that migration contributes to GDP per capita. It increases the standard of living of everybody.
Professor Peter McDonald, o le University of Melbourne. O le tausanga nei, na pāsi ai, ia le awhai o le lua se fulma le lima miliona i le awhai, whaitau awhai o tangata i au se tālia nei ua lata i le lua se fulma le ono miliona. o le reporti ina whamau pōpoina e Oma Daba o le SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.